Achi garichi. Achi garichi. Askawa nyori nyori. Nyori nyori. Walishiba kuwa pange ndara mefshiri kitipa muviri yoko etandwe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Boko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment mini aspana sosi? Iyo kushitafelewa.
Olewa.
Iyo kushitafejoa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Put your hands on your bokosi.
Do you know wabano mkuba, godide, emerodu, kukulukungu? Did you know nga wachume kepo, baku kumba napo, kuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafelewa,
olewa,
iwe kuchitafejoa,
onjoa.
Aletacho shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi.
Boko.
Walishiba kuwa timsia mwisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mampito wera na mwanambewe. Iwe kuchitafelewa,
olewa,
iwe kuchitafejoa,
onjoa.
Tacho shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi.
Boko.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami nyolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa,
olewa,
chako fe joa,
onjoa.
Tacho tozan shodazi,
shoda,
manja gwira ni kubokosi.
What you see about which type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngape wobutani? Kushitafele lewa,
olewa,
wasanshapo na joa,
onjoa.
Head knees and shoulders,
shoulder,
biga maboko kubokosi.
Boko.
Now ishibanga wasarapu kepo tekala wayama kumwakula ndande. Now ishibakuwa pangi kanga king buka jizo norontire badande. Weba kuchitafele wa,
olewa,
weba kuchitafe joa,
onjoa.
Aletacho shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi.
Boko.
Ushawadi shibati ngori fetch best fetch kadi kuwa sababu na CEO. Ushe sis mwadi shiba fetch nona digiri kuwa foda mane pabidora padi fo. Secret feni lewa,
olewa,
tenka mafeni joa,
onjoa.
So apeka tama shodazi,
shoda,
then pukunya po bokosi.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref chaladisha pinto. Pene padi bet paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa,
olewa.
Give daddy some joa,
onjoa.
Amani ya kumye shodazi,
shoda.
Maboko ekate bokosi.
Boko.
Nexus Music.
Yeah, I already know what it is, right? Mazo on this.